dore bari kebye ngo bararambiwe ndetse n'abakristo bo bacitse intege cyane birengagije ya masezerano y'umukiza Yesu
ntabwo aratinda tegereza kubaha uzabona ibisubizo So bikure mbere Umura imana yacu iragutabara Ntabwo aratinda tegereza Kubaha uzabona ibisubizo Nubwo ufite ibibazo bikure mbere Umura imana yacu iragutabara
na kubera mashari
nitorero naho urukundo rwarakonje
nabafandimwe niba tuzura kubera ibyise
oya ntabwo aratinda tegereza kubaha uzabona ibisubizo Iragutabara Ntabwo aratinda tegereza Kubaha uzabona ibisubizo Nubwo ufite ibibazo bikuru